Okay. Okay. Na pigania batu zetu, ndio na kaza njumu sana. Na ujue mimi kukuacha, itakuwa ngumu sana. Mr. Bon, kazi lenzi utembelea watoto Turkana. Niko impressi kudanganyi, nipunguzia stress za duniani. Anytime day or night, nda kugad car ozone. Meeting lini mami, nimeandikia roho yako proposal. When you 100, nani nani anaweza pinga? Varinda kama tausi, mama ringa. Adi zetu ziko kwa bank, wacha zipate fidea. Chungana na wambea, wako two-faced kaidibia. Pastor kwa diocese, Bible, kariri. Good girl in public, bedroom bad girl, kariri. Nanda kupenda mami, hadi unichukie. Nda kupenda mami, hadi nikilewa ni kupigie. Ni wewe tu, nobody else, usi white tense. Ni wewe tu, usiseme yes, nipe suspense. Wanga sina fast, alinipenda wakati mimi sina cash. Ile chemistry tunayo, tunafandani ya syllabus. Na tunago way back, kabla Adam ajue nguo. Kabla vitabu zijue chuo, skari kue juo. Love yetu najulikani, siri kama organized crime. Na napenda vile uli transform kama Optimus Prime. Kuna watu wapendi, vile na kuspoil kama shika shoti kwanza, na ushukishe iyo silk. Kutoka hapa ni PG, na kuchuka Big G, na kuchuna ka pinchi. Unasikia tu vivi, then shower na juba. Nimei sensa kiasi, cause my daughter wangu anasikia. Penzi na kuparo yangu, utanishikia. Siwanga tuna keep it together, na siri yetu sio glue. Ata ma detective na KDF, uwa wana glue. Nairobi squeezy baridi, but ye ndo my sunshine. Leta kidole, niweke ring kama planet ya Saturn. Sababu, niko Saturn. Ni wewe tu, ni wewe tu.
Brought me to you, my heart, my love, my baby.